la baningi empilo zethu wena wahlala nathi baba wena wahamba nathi somandla sicela ukube uthele umoya wempumelelo ngalo leli xesha sicela ukube ubusisi yena zethu ngaso lesikhathi Sesindlule intweni eyiningi Bese befungile abaningi ngempilo zethu Wena wahlala nathi baba Wena wahamba nathi somandla Sicela ukube uthele umoya wempumelelo Ngalo leli xesha Sicela ukube ubusisi Ngaso lesikhathi